Nasta.
Tuwe wote, wewe na mi. Basi bila wewe, tamu hainoki. My baby, ongeza moto. Manjonjo mavitu yako, umesha nroga. Najiona, navyo zama zama, ndo nakoma. Haya mapenzi bwana. Oh sweetie, ukiniacha utanikomo. Nimeingia mazima na sasa nishapo. Oh penzi, ukiniacha utanikomo. Nimeingia mazima na sasa
nakufagilia. Baby,
another love song ujue cha ukweli vile kitu wiko date me.
Vile kitu wiko date me.
Mekua nikitwa kukuchambua vibe zako zenyewe pia ni mystery.
I swear you a mystery girl.
Out of everybody kwani nkona nini, tell me why you had to pick me.
Tell me why you had to pick me.
It's like I was stuck in the past kani safirisha vyema toka mystery. You miss me when it shown that could round up quick. Ilikuwa noma back then when I was down that ditch. Taught me the true meaning ya kukwamilia na yokani yako siachilie if you found that miss. Baridi na joto kwa misuli. Nasiati kwa mangwariti, ijoto nkia bamburi. Kamwe sita kusaliti, we mtoto sini mzuri. Twende mbaka eternity, mafoto tukitulis. Yeah. Sandy beaches sipi, know that maji ya madafu.
Maji ya madafu.
Wacha ni kupeleke marima hapana watu. Cause baby, ukinyacha utani komo. Hapa nmefika bila we siwezi tobo. My baby, nikikosa unanikosoa. Na kaime kunaisu sifiche. Izi ndo moments that tutaki zikupite kukende.
Baby,
nakupenda sana.